zambui.com. Super vibes.
It's a Dummies Music Productions.
Aisha, all my friends got disuziwa. Zama love with him. Sizitengela you thinking. No, cause amena makukonda sunziu, amena makuyuza sunziu. Umango kondedwa, kutengedwa, nikusidwa. Nane, inale mchikoni ni jene, lafu hija yeni ye. Como sazi waza kusele, she was in love with someone. Kuma cho sazi wa, anakonda choka, oh choka. Anango muyuza, como saziwa, ukundi kuswachila. Ankata pesa ena ya selebu, eti luksi ni mbambande. Kata pesa ka modelo, kansezi kantawuni. Anaiwala chimozi, choipa chima satamwini. Kata pesa tulovu, anapesa sindi wina. Macho saziwa, anakunda choka o choka. Anango muyuza, nikumu tuluka, o choka. Chosa ziwa, anakonda choka, o choka. Anango muyuza, nikumu tuluka, o choka. Machosa ziwa, anakonda choka, o choka. Anango muyuza, nikumu tuluka, o choka. Chosa ziwa, anakonda choka, o choka.
www.amadzambiwi.com.